Yaman bujut betul. Listen up like spider. ROJ Yaman pulo. Skitter records.
Umenimaliza feed na vile umejaza nyuma kama vera sidika. Baby, ataka unipende mpaka wenye wivu wajinyonge. Si unajua nikiwa nawe naona niko sawa. Nipende nikupende nikulinde kama queen. Baby, naomba sitoroke. Ukitoroka nitafanya marudio. Katambe, 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 Mike ya.
Katambe, katambe, kashike. Katambe, katambe, kashike, yama. Baby, we ni moto, mwaza joto. Katika, shikisha, pandisha. Na vile una move like katapila, figa fire moto. Inanichoma vibaya, tabu shida, niliko rada. Angalu nalijanita kujali. Nipe changu, wende na die, walai. Temperature si high, walai. Tingisha, chache meza, paka kwa meza. Napendo na vo tingishanga. Baby, we unani madizanga. Goda, 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 girl. Goda, 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 girl. Goda, 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 girl. Bad man, black spider, turn back. Boom.
Katambe,
yeah.
Katambe,
yeah.
Katambe,
yeah.
Katambe,
yeah.
Katambe,
yeah.
Katambe, Mike, yeah.
My feelings, my feelings, mejezan kwa kili kama shilling skiza. Ia leo kali kama Simba. Nipe, nipe, better the paka tomorrow. My feelings mejezana kwa akili. Soon najua wendie, nikupendae umetia kwa down to the car. Maji kwa mtungi, washa nari, itambe, kutambe, katambe.
Katambe, 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 Mike ya. ROJ, Bumsa kata Black Spider.